Yeah, yeah. Baby una utamu wa pipi ziraha msweet ntazipata wapi popote utapokwenda sikosi sikwashi wapate nafasi benzini nishafunga fesi uko peke yako we kwangu utoki unanipatia nanichulia naniwezea oh my queen nanipikia nanifulia nikizidiwa Ubaridi baby likuwa barafu Nipo nawe sasa napata nafu Nitake nini nisipate my waifu Tujichunge, tuchunge benzi letu
Dali, ah. oh dali
Yomba sweetie
Dali, mm. ah dali
My vanilla baby
Dali,
hey, hey, hey.
oh dali
Kistura wange
Dali,
oh, 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 oh.
Dali
You're my sweetie Oh, my signora Kokote wenda pona taka kulinde kwa kingora mm-hmm. Wepeke ndonga nipara Ukichoka za bongo ntakikisha na kuanga kwa dola Tukigombana, mara zote na kuaga mkinya Taki ukose amani, amani Benzi pingu mepana, menificha sitoke mazima Nikubishe minani Amimimimimimimi oh. Asa ukinyacha taenda kwa nani Nawe taenda kwa nani Imepa watu wote apadoni ani Pika moyo kumshinde shetani Atwe wote maeshani Ukipanga wondoke basondoka na mimi Ubaridi baby likuwa barafu Nipo nawe sasa napata nafu Nitake nini nisipate my waifu Tujichunge, tuchunge benzi letu
Dali,
ah.